Natuliza makuzi mapepe nikimona tu hoi. Mina malizwa na pressure nishushe wake misiko hoi. Tupenda na tunafana pindo wake baby mama oh na na na. Meli imetia nanga na penze siyo simba yanga. Mashuti mbali, gareti bali, uko chumbani kwa mechi sare. Nishike hapa, nikushike pale, naweka chumbi, weka kambale. Penzi la kila dhati, so penzi la noti, ndo mana kanishika. Nimepata bahati, kwangu ndio koti, baridi likifika.
Loving, loving, too much, my loving, loving, si much. Loving, loving, too much, my loving, loving, si much.
Unanimaliza, haja umeitimiza. Unanikoleza, kigoma uvinza. Tunda nikikupa, unavyomenya. Unafunga supa, unanibambanya. Kina chenye maji, nimesha zama. Nimekupata juja waidema. Mashuti mbali, gareti bali. Uko chumbani, kwa mechi sare. Nishike hapa, nikushike pale. Naweka chumbi, weka kambale. Penzi la kila dhati, so penzi la noti. Ndo mana kanishika. Nimepata bahati, kwangu ndio koti. Baridi likifika.
Loving, loving, too much. My loving, loving, si much. Loving, loving, too much. My loving, loving, si much.
Penzi la kila dhati, so penzi la noti. Ndo mana kanishika. Nimepata bahati, kwangu ndio koti. Baridi likifika.
Loving, loving, too much. My loving, loving, si much. Loving, loving, too much. My loving, loving, si much.
Tupenda na tunafana. Pindo wake baby mama. Oh na na na. Mili imetia na.